zifika sisi sote. Nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy. Wezi yelewa nina lewa zinitoke. Ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy. Oh, niache nilale. Niamke sanane. Nishake Bob Marley. Ndio nijitandaze. Tangu tuachane. Niko kiwanjani. Na enjoy.
Natibu hangover natumbukiza. Nusu pizza nalipiza. Sina shida niko na soda. Alhamdulillah si watoto wameiva. Piga shot wache chome liver. Sijali sana nonchalant. Lazima sherehe after deal imeivana. Sina noma no wahala. I'm like a nomad. Sky sana
na nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy. Wezi elewa nina lewa zinitoke. Ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy. Ay, mniache nilale. Niamke sanane. Neshe kibob male. Ndio nijitandaze. Tangu tuachane. Niko kiwanjani. Na enjoy. Ay, salo imenipata nikiwa kwa bar. Kabidi niongezewe mizinga katha. Nilikuwa nitoke wakacheza hadi kesho. Na hiyo doba ni kama ikona mapepo. Abracadabra, nikona babra. Warembo wengi, wako in surplus. Kono moja kwa haga, ingine kwa tambla. Chunga sana usilewe ugawe shamba.
Kuwa famous easy, watiaja takujat. Ila raha misi jinyimi. And I'm taking every chance. Oh, ukiniona siulize wapi nililala jana. Wacha moshi tuipulize. Juu inapita kama jana.
Binguni hatuwezi fika sisi sote. Nikilipo na semango pewe wote. Na enjoy. Wezi elewa ninalewa zinitoke. Ukinipata nimelala kwa matope. Na enjoy. Mniache nilale. Niamke sanane. Neshe kibob male. Mwili nitandaze. Tangu tuachane. Niko kiwanjani. Na enjoy.